mashiza kandaba abaziyo bathi inkosi kayiqedwa nawe dladla awuncinyana mgabadeli shandu kandaba ngilethi bongo kuwe somandla odalile izulu nomhlaba ngibonga bakithi asebalala makukhanye bantu abadala not to forget in my fam ngiyanithanda manje you won't understand ngiswela makhama sibonge nginazo azinakubalwa